mikwano gwange rina emikwano rina sento rina chimani obulamu bukunyumira nange nyabo bwenkulabo olulenzi jukira wenali omugaga ganine emikwano kumu naye no nyabo bera mugezigezi abantu tobesiga nnyo mbakyuka sibesigwa tuwale emikwano kumu naye kibi kye balina oyo kuba mukwano gwo ngero yina kyetaaga kati no nnyabo bwaba amaze okukifuna oba bwekimala ne kiggwawo nga n'omukwano gw'olugukumye nze naye nafuna essanyu kuba nafuna abasinga Yesu buli kandabeera nange n'omukwano gwe tegukoma ye mwesigwa nnyo alina omukwano buli kandabeerawo Yesu n'omukwano gwe tegukoma eŋŋanda zaffe saako emikwano mbakyukakyuka naye mukama atakyuka wanjagala leero n'enkyera bwatyo labayo tali kuleka yadde olina ekirwadde nga kikulya oba bwavu buze nandikimiranga ye mukama abeerawo bambi naanye by'emitima egimenyese bakukyaye bonna olina ebiwundu nalina emikwano nga twesigangana ngera abagamba wendigwa we baligwa nalina sente nga nabeera balina nga wendya ne balya wamaga obulamu ne bunyuma fe lwe twayoyanga okulya ku kibumba nga tuti sante sente ogikuba egonzaawo nali ndowooza nti omukwano gwe twalina okufa kwe tuli twawula naye bine binsimpewo obugagga bwange mu kaseera akatono nnyo bunabwabula n'emikwano ne gidduka nali sikimanyi munnange nti obumu bwe twalina abantu sibesigwa mubwe bugagga bwe twalina sente zatugatta ate era ne zitwawula okuva olwo sikyesiga bantu nesiga mukama atakyuka Yeah, you won't.
Temos caminho.